baby come to my territory. Uyimbira kaimba zekistano. Abakumenya baya, I'm sorry. Jagalofuke intano. Olibosi lady, kambeleka owoli. Mwakini mbeleka fan. After kutwareke yokubu holiday. Baby dosana magwaga fumite. Oli njuba ya chi. Ye kuata kubwa nkuba. Oli chivuno mumaziga nsua. Emele yomu yonzita. Ewange tori bela kashua. Sawa mega otuka sawa mega yeah. Ulinde sawa mega yeah. Baby sawa mega sawa mega otuka sawa mega yeah. Ulinde sawa mega yeah. Baby sawa mega otuka boti. Baby chuka kwe boti. Katira ba untade kulimoti. Ulinda ngatalina sensi. Papa papenda giro jeli mu message. Puligita puligita. Uno imbanga wensu na jita. Akakama idobo ziyo chua. Dina ponye biro devi nua. Nishe mwami. Who has just sent you money. To call you ni 1 minute lila. To know we free. They want to sing this way that. You gonna use a hoodie wall over. Yeah yeah. Sawa mega. Otuka sawa mega. Ulinde sawa mega yeah. Baby sawa mega sawa mega otuka sawa mega yeah. Ulinde sawa mega yeah. Baby sawa mega yeah. Baby come to my territory. Uyimbira kaimba ze kistano. Kumenya baya, I'm sorry. Puligita puligita. No imbanga when suna jita. Akakame dobo ziyo chua. Dina mponye viro devinuma.